ngaphandle wakho mina bengizoba yini. Ngibonga ukuthi wena ungithandile. Kunzima la ngaphandle wemayitali. Cutting with me this as long as I'm being. Inhliziyo yami ifuna wena. Umoya wami ufuna wena. Amehlo wami abona wena. Ngizokhombisa uthando lwami wena. Amehlo wami abona wena. Ngizokhombisa uthando lwami wena. Baby wena ungenza ngifile complete. Uthando lwakho lungithinte manoni. Angiphethe wena baby ngipopi. Kumele sodle sushi ngama chopsticks. Nanomuntu mina ngiyaspela. Imali yami kuwe mina ngayispela. Umndeni wami uthi wena uyangiceda. Kodwa mangena mali wena uyangiceda. Baby Washington, ngathi sijike Washington. Kumele sidale inkinga mase siphethe imali eningi. Cela ungilinde baby ngiyeza ngistake trafficking. Uzilungise ngoba uyazi namhlanje awulalekini. Ngaphandle wakho mina bengizoba yini. Ngibonga ukuthi wena ungithandile. Kunzima la ngaphandle wemayitali. Cutting with me this as I can be. Amehlo wami abona wena. Ngizokhombisa uthando lwami wena. Amehlo wami abona wena. Ngizokhombisa uthando lwami wena. Cutting with me, Jesus, I can't be.